Jicho la kukonyeza na mikogo kashakira Nyuma mkia pweza, shepu katapira Mechi tunazozicheza kitandani funikira Hameniweza na pumua kwa mipira Tena, kiuno laini, chuchu dododo Kitovu ni kipini, mtoto jojo jojo Toto ndizi maini, yani soto joto jo
Ago gaga, ae, fanya kama unataga ae, Usifunje chaga, ae, ongeza masaga saga ae, Ago gaga, ae, fanya kama unataga ae, Usifunje chaga, ae, ongeza masaga saga
Basi waonyeshi, waone Waone,
basi waonyeshi
Mungu alikumba kwa udongo we mtoto fire
fire fire
utajanipa mazongo ukijari taya
taya taya
nizidishe uondo steam za kaya
kaya kaya
sichururu ndondondo penzi likapaya
fire fire
Unavyo ni changanya manuva Kiuno spiri kama msuva Kwako napona Majabu sama kinguva Mchezo ni unavyo ni funga funga Magoli ya kona
Tena, kiuno laini, chuchu dododo Kitovu ni kipini, mtoto jojo jojo
Toto ndizi maini, yani soto joto jo
Ago gaga, ae, fanya kama unataga ae, Usifunje chaga, ae, ongeza masaga saga ae, Ago gaga, ae, fanya kama unataga ae, Usifunje chaga, ae, ongeza masaga saga
Basi waonyeshi, waone
Basi waonyeshe